yimɓele kaaloɓe ɗiɗo haalaji le gerengaji ɗi saabi iɗum wela ɗum en tan yoppataɓe hen saabi le ɗum ɓe beltoto leymu ɗum ɗum iɗum teddi sanne e juuɗe sukaɓe jokolɓe ɗum e tawede muɗum fuu so mbiɗen gondi e neɗɗo kanduɗo e teddago won haalaji ɗi min kana halde yeeso makko ɗum saabi soko heewi hen fuu min mbayi tan haalaji ɗi yella fati oɗo neɗɗo momin teddinta sanne faama ko min kalta
koyo
ɗum wona sukaɓe worɓe tan kalta ɗiɗo haalaji sukaɓe rewɓe du ana jogui haalaji muɗum e ɗi kalata
min ka grain to jaaham min to ka worɓe tan woni ley hen mbiɗe wowi warde min joddo e mabɓe mbiɗe nawtoro ɗiɗo haalaji min ndu saabi min ndu mbiɗe halda e mabɓe ɗiɗo haalaji
le ndeɗo dende wotere wakka nde min kawrtinno e makko kanko noddirteɗo Souleymane Traoré o jaɓayno min inda inde makko on wondi ɗon e goɗɗo kasen duuɓi mabɓe ana mbara e duuɓi capanɗe jeegom ɓe kolli tiwi ɗiɗo haalayiɗi sukaɓe kalta ɗi sa ƴeewi ɓe gala birkiji lobbi
e kuttaje muɗum jaati min gondi fewdele ñalawma hande o saabi sukaɓe nutti teddinde saraɓe mumen ɓe gana biraɓe ɓe fuu ɓe laatike sukaɓe bonnaɓe ɗum satu eɓe mbawi warde ɓe gara ɓe jooɗo bangue yimɓeɓe duuɓumu e woɗɗi ɓe jenna ɗum ana e to worɓe hono no ɗum wordi e to rewɓe to ɗu e rafi tawarede leydi satu mbiɗe dudda e mabɓe saabi léguisé ɓe noddirta kam minne mi yiɗa neɗo inde no needi fuu wala e
muɗum
sa iwri bankone a yettiki nokku noddirteɗo sugune courant wakkande min kawrtinno e makko kanko noddirteɗo nuhum jara o wi wala fuu ko waddi ɗiɗo haalaji sowona hono démocratie wori le leydi meɗen ndi
hoɗum saabi miɗen wiya ɗum e démocratie saabi arande so suka wonko waɗi ko hana mo fiyeno ma ila démocratie o wari ɗum wotti ɗum ka haala muɗum haltake fewi hande neɗɗo fuu mo kuncuɗa juuɗe ma so piiɗa ɗum naɓete tribunal homo fuu ko weli ɗum tan watta démocratie o sabbi bini ɗum fuu
wona mawɓe fuu ɗiɗo haalaji mettata non woɓɓe min kawriti kollitiri wiide
min kam mi yeehi fuu bonanda ko woni haalaji sukaɓe jokolɓe soko ɓe kalta ko kamɓe hoore e paama ɗum mi yeehi kutteje fuu hen
hoto ɗiɗo haalaji puɗɗi keɗɗemo kanko docteur Baye Diakité yomo jangguinowo kabaru neɗɗako dow jande dow dowre komo sifi dow hem
zaman fuu e wakkati ko hawri sukaɓe jokolɓe haalaji mumen kañumen mu'inani hoore mumen yella eɓe keeɓa haldele muɗum ɓe paamora ɗum eɗum serti eko yimɓeɓe andino arande ko saatu batakeji ɗi ɓe kallata hakkunde mabɓe ɗi ana jogui kutteje wawi turdeɓe kamɓe hoore ɗum e fina tawa sukaɓe jokolɓe hande min ka mi anda fuu so wonko min mbawi wadde fewde e
muɗum paamon wiide so sukaɓe mbihi ceegar na mbiɗum selippu yoɗum police leydeɗe goɗɗe noon ɓe noddirta ɗum soɓe mbiɗum tinipe ɗum woni suka pamoro soɓe mbi legze ɗum woni mawɗo eɓe jogui toon haalaji goɗɗi kasen ɗi kamɓe koye mabɓe tan andi